ngosuku beka indlebe yakho kimi ngosuku engimemeza ngalo usheshe ungiphendule. Verse 3, ngoba izinsuku zami ziphelile njengomusi, amathambo ashile njengezinkuni. Verse 4, inhliziyo yami ishayiwe ibunile njengotshani ngokuba ngiyakhohlwa ukudla isinkwa sami. Verse 5, ngenxa yezokububula kwami, amathambo ama namathela enyameni yami. Verse 6, ngiyafana nevuba ehlane, ngijengesikhova kwahlongasibi. Verse 7, ngiyaqwasha ngijengenyone yodwa ophahlweni lwendlu. Verse 8, isitha zami ziyangithuka, usuku lonke abahlanya ngami bangiqalekisa. Verse 9, ngoba ngidlile umlotha njengesinkwa, nophuzo lwami ngilixubanisile nezinyembezi. Verse 10, ngenxa yentuthelo yolaka lwakho ungifukulile wangilahla. 11, insuku zami zithunzi elandayo, kobo ngiyabuna njengotshani. Wena Jehova uyakuhlanga nakho ezukulwaneni ngezukulwane. Verse 10, uyakuvuka isikhathi esimisiweyo sesifika. Verse 14, ngoba zalo zikhoza lo zihawuthuli lwalo. Verse 15, vawulakhile esiyoni ele nkazimulo yakhe. 17, kwabangenalutho awudelezo wa. 18, kulotshelwa isizayo abantu bayakudala isa. 19, ngokupha ezulwini. Verse 20, zokububula kwesitshwalula abantu kufa. 21, siyoni igama odumo lwakhe eJerusalema. Verse 20, ukumkhonza ukhonza uJehova. Verse 23, wanciphisa amandla ami endleleni, wafinyeza iy'nsuku zami. Verse 24, ngithi Nkulunkulu wami ungangisusi engxenyeni iy'nsuku zami, iminyaka yakho isezukulwaneni ngey'zukulwane. Verse 25, endulo wawusekela umhlaba, izulu ngumsebenzi wezandla zakho. Verse 26, kuyakubhubha lokhu kepha wena uyakuma, yebo kuyakuguga konke njengengubo, njengesambatho uyakukuguqula kuguqulwe. Verse 27, kepha unguwe njalo, iminyaka yakho ayiyukuphela. Verse 28, abantwana bezinceku zakho bayakuhlala, inzalo yabo iyakuma phambi kwakho. Amahubo 103 verse 1, mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakho elingcwele.